awa kwa parliament awa tula kukachiko kalondole milimo nesa saje ya sente mgovernment yuze bitundu kawadda bakulu ba municipality yekira enaku musanvu zokka okuba weramu buli kimwe kikwatagana n'engeri gye babadde batambuzaamu enteekateeka y'okulanya abantu nga bayita ku miruka gyabwe eya parish development model. Bale nno babadde mu kakiiko kano nga baliko bye baanukula omanyi umbaliriziwe ebitabo bya gavumenti akola alipoota ye wamala okuvala byabaze akola alipoota n'alaga biriwo byatambula obulungi biriwo byatambula obubi lwaki byatambula bubi kyekyetaaga okukolebwa kaakati baba bayina okujja ne banyonyola kwa alipoota eyo eba yafuluma ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 era nabo kyebabadde bagenze okukola bennyonnyoleko ku ebyo ebyalabikiramu nga tebyatambula bulungi. Okusinziira ku alipoota y'ababalirizibwa ebitabo munisipaali y'e Kira yaweebwa ensimbi za parish development model obuwumbi bubiri n'obukadde 15,000 emyaka ebiri nno gyaweddeko okuva lwe batandika okuwola abantu ensimbi gyaweddeko naye ensimbi ze baakanunulako buli obukadde 36 bokka n'emitwalo 40. Kino nno kiwuniikirizza ababaka nga bakulembeddwa mu Gilbert Oulanyah ne bagamba nti naye bannange emyaka ebiri gyaweddeko ku buwumbi bubiri n'obukadde 15,000 mwakanunulako ensimbi obukadde 36 zokka kijja kitya? Wano nno webasinzidde ne babaka tubawadde sabbiiti emu mulete buli kimu ekikwata ku nteekateeka eno omuli amannya g'abantu bonna abaafuna ensimbi ddi lwe balina okuzikomyawo n'ebirala.
And up to now, many of the districts and municipalities have failed to recover that money. And then the PDF fund is supposed to be recovered. Now, according to our auditor, they are saying for Kira Municipal Council, you have never recovered any money. No recoveries were done. And we would like to find out from you whether the PDF funds given shall not be like the youth livelihood program money, whether you are going to recover this money back to the government.
How are they working? What about the community development persons? So these are things I just want to throw back to you so that you learn from them.
Kati tauni kila kawo munisipali ye Kira ye Beno Niyiga yomu kubabade bakulembe demu bakungu okuva munisipali ye Kira akakasizza nti ddala bwebityo bwebiri ebintu bwebityo bwebitambula ebbanga likyali ttono ddala nga batandise okukunganya ensimbi zino naye mu bbanga eryo ettono bakanunulako ensimbi obukadde obuli mu 3 so balina essuubi ne ssente endala zijja kuvaayo asabye ababaka babongere akadde ate era babongerereyo bongere ku nsimbi ze bawa bannakibuga
naye kisookeya ddala president ne gavumenti yabawa emyaka ebiri bonna ku lufunye ssente ezo omala emyaka ebiri olwo omukisa gwa myaka ebiri yawonnaba kuzizza ate n'obumaka mulamba gw'okozesa zimalayo miliyoni zebakuwa so kikyanjiddwa nti ensasula y'abantu bano abaasooka okufuna teteri ku nsi abantu baffe tukitegeera tubadde mu nsonga ya kazigizigi nga twaba batawanya nnyo naye tugenda kufuna enkiiko nabo abasinga tubeebaza tulinako ttiimu nga 10% abantu okulikavalinga nga sinana bajikiza kiryawo balikavalinga voluntary naye tugenda kukola meeting ez'enjawulo parishe nga tuyitamu parish development committee abantu bafe bafuna ssente ezo tukkanye nabo tugagayidinge tubawe kanye nabo mansire shedding mu mwezi asobola yo kano bwekati n'okumalayo mu maka ogumu ogusigadde.
Okay, ssentebe w'akakiiko kano ye Gilbert Oulanyah ategeezezza nti enteekateeka za gavumenti nnyingi ezizenga zireetebwa okulaakulanya abantu naye ate ne zizingama wabula ku mulundi guno nga bo ababaka tebagenda kukkiriza PDM kugwa nga balaba bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga parish government model etambula bulungi ate abantu basobole okugiganyurwamu.